Banube wano bulungi na mafiga na eteba kusobola babaita mune basuleyo. Oh oh oh, emabeka omusajjo wamanyi waberayo mukaso wamanyi echo baby choli. Wakuzibwa bulungi tonyomebwa watendeka obukodyo n'ebisoko ne bwe bakwata omwami. Olina body language iyegwe mutufu nkubisa bikolwa kwagala nnyo munange. Oh oh oh, nze nkimanyi oli wange ebyaddala watonderwa nse kwagala nnyo munange.
Bampima kutuka baby. Onjogeza wa macha chacha unkubisa vula lilalala zemanyi kutuka. Onampisa mulalu vana ananjogeza luzungu nolu chika zemanyi kutuka. Abalalape wano bulu njine zifika na yenga teba sovola awamu wabasula u. Banku sabulunji tonyo bantende kubukodyo n'ebisoko ne bwe bakwata omwami.
Bampima kutuka baby ontuka. Oh 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 oh, ay 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 ay.
Bampima kutuka baby. Waliompimisa maso wanyoma mukusoka waliosudde dola.
Oh, baby basanyiwe
sirigambo lekyonno sirikasabiriza ekyo kifunayo mutufu yenze.
Hey, kanyebase mama yebale kuyola nsimanya tata obutasula muko senga senga senga. Senga, webale tukuza. Hey,
bampima kutuka baby. Oh baby,
bampima kutuka baby ontuka. Oh 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 oh, ay 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 ay.
Nasinyala zekanjuba uyakane munkuba akukwata konuma. Ayayayaya,
masanyalaze gasola oyakane munkuba akukwata konuma. Ayayayaya, enre maje mkaneno yoni nkumba mkaneno tulimu mukano mkaneno. Ayayayaya.